sami
phela konke phela amandla wangenyusa wangeseka wangithanda
wehe.
Wangenyusa, wangeseka, wangithanda.
No, my name.